Fatanya mubwubatsi tukagira ubuhanga kandi twiga indimi nshya ngo tugere kuri bose.